ikhaliso busuku bonke liyozo luthando luphele nini izihlukumezisa ngawe indlela njela endiyambileyo ndiyabona utikiwe ndim indlela njela endiqithileyo ndifuna ubona ubuso bakho ndihlala ndikucinga phesolo bebembuza ukuthwa yaphi nyanomntu utshone phindicela uphume baby abanye bayahleka ndihlala ndithandana